vitu shagari. Unajua mini nooks hukatai. Na meleke mtonyo, na meleke maneno, ndo mana wanachunga. Kibogoyo mwenye meno, natafuna venono, ndo mana mina nuna. Na meleke mtonyo, na meleke maneno, ndo mana wanachunga. Kibogoyo mwenye meno, natafuna venono, ndo mana mina nuna. What's up, 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 what's up,
everybody, anybody, yeah, yeah, yeah,
what's up, what's up,
everybody,
yeah, 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 yeah. Unajua minatoa madene. Vurugu mechiza nini. Mwisho takuja uvishwe bikini. Na meleke mtonyo na meleke maneno, ndo mana wanachunga. Kibogoyo mwenye meno, natafuna vinono, ndo mana minanuna. Na meleke mtonyo na meleke maneno, ndo mana wanachunga. Kibogoyo mwenye meno, natafuna vinono, ndo mana minanuna. What's up, 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 what's up,
what's
up, what's up, what's up,
everybody,
what's up, what's up,
anybody,
what's up, what's up,
yeah, yeah, yeah,
what's up, what's up,
everybody,
what's up,
anybody,
what's up, what's up,
yeah, yeah,
yeah, yeah. They call me the mic queen. Party again. Ah yeah. Unataka kushindana na mimi. Na unajua mimi natoa madene. Vurugu mechiza nini. Mwisho takuja uvishwe bikini.
Na meleke mtonyo
na meleke maneno, ndo mana wanachunga.
Kibogoyo
mwenye meno, natafuna vinono, ndo mana